Kampani yangu kinamba bwana. Supplier, scary.
Chanti supplier. Supplier.
Muziki hapa kitani kwako na Chanti supplier.com.
Kampani yangu kinaka bwana.